Guys,
yes,
you enjoying?
Siyaphila.
Good. Ngicela ukubuza, aninayo i-time?
Hhayi, asinayo.
Oh, yazi yini ngine-stress kanjani?
Asisantsho.
Angisho ngine-company. So manje
hayi wena, i-company yami mzana.
Jimmy, uyabona le mission yasesibhedlele le? Twi-twi, papa and everything. From the stress.
From
the stretch. So ngiyenza from like mina ngiyayipheka ngiyenze from the stretch and everything. Yeah. Ngafunde Alibaba University. Nayazi? Alibaba nayazi. No, nasi shop. No, u told me mabathi Alibaba. Umkhulu wami bekuali. Angisho sinobundike ekhaya. So bekuali. Bamhlonipha ngoba uyinkosi. Bathi Ali baba.
Oh.
Iyenzi sense.
Yeah,
so kwaba ne Ali baba university.
So manje Jomi inhliziyo yakho mayishayela phansi like
isuke igazi lifrizile. So le mission i help ukuthi igazi li melt. Ligwale umzimba and then uzoba sharp. So ngifuna ukuthi ngifonele abasebenzi bami ngibathi angisho namhlanje ngenza ama payment.
Oh.
Yeah, ngibaholisa half a million every month. Serious, ngiyakutshela
nje. Usune company yazo umntana muhle
nje.
Yo, nje mikwamele ufunde uqala ufunde Amazon and then ufunde Alibaba and then uye eVet uyoqedelela iVet like Gilas. Course ekumele uyenze. Angisho iVets? Yabona iVets le university to me? Kwamampela nje
ngiyazokubhandisa.
UVets, lo bathi uVets. Umkhulu wami.
Le ntombazana
nokuyolala.
Mamela, angisho, lalela, angisho leyo mbuzi leyo umkhulu wami bekayifuyile. Le evela lapha kuleya slogans. Isilogo yaseVets.
Oh, yasayibona.
Imbuzi yasekhaya.
Ah.
First mbuzi emhlabeni. Yiyo yazala ezinye imbuzi ukuthi kube nembuzi la. Yeah.